The sermon, the deep call to the deep, was delivered on the 24th of June, 1954, at the Constitutional Hall, Washington, D.C., USA. Umyalezo othi inzulu sibiza inzulu washunyelwa ngomhla wamashumi amabini anesine ngoJune ngowe-1954 kwi-Constitutional Hall eWashington, D.C., eMelika. Akho moya bangcwele babini oko.
And that same Holy Lord Simeon that night or that morning to the Christ has led you here tonight. Because you believe the promise of the Holy Spirit.
Kwaye lo mnye ungcwele wakhokelela uSimon ngobo busuku okanye ngalontsasa kuKristu ukukhokelele apha ngokuhlanje kuba ukholwa kwidinga lomoya oyingcwele.
And he's just as obligated to you as he was to Simeon. The same because he's God and he has to keep his word.
Kwaye unyanzeleke nje kuwe njengokuba wayenjalo kuSimon ngokufanayo ngokuba yena nguThixo kwaye uyaligcina ilizwi lakhe.
Then I can see Simeon, he craved, he desired to see the Christ.
Ngoko engathi ndiyambona uSimon wanqanqatheka wanqwenela ukubona uKristu.
He believed what the word of God had said to him.
Wayekholwa koko ilizwi likaThixo lakuthethayo kuye.
No matter what the critic said, he believed the word of God.
Kungena msebenzi nokuba abagxeki bathini na wakholwa lilizwi likaThixo.
There was a yearning in his heart to see the Christ and he believed he would.
Kwakukho ukunqwenela ukubona uKristu enhliziyweni yakhe kwaye wakholwa ukuba uya kuba nako.
As David said, when the deep calleth to the deep.
Njengokuba uDavide wathi xa inzulu ibiza inzulu.
Many of you in here believe in divine healing. Do you?
Abaninzi benu apha bayakholwa kwimpiliso engcwele. Niyakholwa?
You believe in divine healing.
Niyakholwa kwimpiliso engcwele.
The very reason that you believe in divine healing proves there is a divine healing.
Kwaye isizathu sokuba nikholwe kwimpiliso engcwele oko kuqondakalalisa ukuba ikho impiliso engcwele.
When we come to America, we found the American Indian.
Ekufikeni kwethu eMelika safumana umndiya waseMelika.
He was worshiping something of the sun, the moon, and nature.
Wayenento ethile ayinqulayo ilanga, inyanga, indalo.
Because in him he's a human being, and he knows he had a maker. So there was something within his human heart called out to worship.
Ngokuba kuye ungumntu kwaye uyazi wayenomenzi ngoko kwakukho into ethile ngaphakathi kwinhliziyo yakhe yobuntu ebiza ukuthile kokunqulwa.
It is every mortal.
Ikuye wonke umntu onokufa.
You might worship your automobile, your job, your house or something. You worship something.
Usenokunqula inqwelo mafutha yakho, umsebenzi wakho, indlu yakho okanye into ethile, uyakunqula into ethile.
So if there's any idol, take it out and let Jesus Christ have first place.
Ngoko ukuba kukho isithixo esithile sikhuphe uvumele uYesu Kristu afumane indawo ephambili.
Let him be first of all.
Mayibe nguye okuqala kwakho konke.
Then the hunger deep, as David said, when the deep calleth to the deep, as the noise of our water spout.
Ngoko ukulamba inzulu njengokuba uDavide wathoyo xa inzulu ibiza inzulu kwingxolo yengxangxasi zakho.
Now, the deep calling to the deep.
Ngoku inzulu ibiza inzulu.
For instance, this, if there is a deep in your calling, there has to be a deep to respond to that call.
Ngokomzekelo lento, kwabe kukho inzulu apha ibiza. Kunyanzelekile ukuba kubekho inzulu ephendula kolobizo.
Maybe I'll make myself clear as this.
Mhlawumbi ndiza kuzicacisa ngolhlobo.
I'm a great lover of nature.
Ndingumthandi omkhulu wendalo.
And going into the woods, I watch the sunset.
Kwaye ngokungena ematyholweni ndikhangela ukutshona kwelanga.
I hear the animals scream the wild.
Ndiva izilwanyana zikhala zasendle.
My mother's a half Indian.
Umama ungumxube wendiya.
So it's something about it in my blood that I love nature.
Ngoku kukho into ethile malunga nalonto egazini lam yokuba ndiyayithanda indalo.
And when I hear the call from the wild, there's something set my soul afire. I can't help it.
Kwaye xa ndisiva ukubiza okuvela endle, kukho into ethile ewenza uvuthe umphefumlo wam andinakuyinceda.
Here recently I was up in Colorado.
Apha kutshanje ndandise Colorado.
And I was standing up on a mountain, And I was watching an old mother eagle as she brought her little ones from the nest and on her wings and set them down in a grassy pasture.
Ndandimi phezulu phezu kwentaba kwaye ndandikhangele umama omdala wokhozi njengokuba wayesizisa amantshontsho wakhe ewakhupha kwindlwana ewathwele ngamaphiko akhe waze wahlalisa phantsi kwidlelo elinengca.
And then she flew back up to the top, very peak of the highest rock she could get to, and she sat down.
Waze wabhabha wabuyela phezulu kwincopho eyona iphezulu yeliwa wayenokuyifumana wahlala phantsi.
She began to watch.
Waqala ukukhangela. Ke ndandijongile ngeendondo zam ezibonisa into ekude. Ihashe lam laligangxwe emthini kwaye ndandijongile. Ndaze ndathi, Nkosi, ndiyayithanda le nto. Kwaye kwakhangeleka kum ngokungathi ndiva nevumba ukuba wakhe wasondela kwindlwana yokhozi.
And it made out of sharp sticks and things.
Kwaye ayenza ngezinto ezibukhali nezinto ezinjalo.
And the poor eagles were just walking on those sticks and thorns. They never knew nothing else.
Kwaye loo makhosi mancinane ayahamba nje phezu kwezo zinti nameva ayengazi into yenye.
But one day the mother spread forth her wings and they stepped on the wings and went out.
Kodwa ngenye imini unina wolula impiko zakhe aze akhwela ezimpikweni ehla.
Now, I looked at those little fellows, and they were just having a Pentecostal revival.
Ngoku ndakhangela kwabo bafo bancinane babe nemvuselelo nje yakwamoya.
They were just running around on that soft grass, just picking here and chirping to one another and jumping over each other, just as free as they could be.
Babe baleka nje kuloo ngcayithambileyo. Bexhola nje apha betswinelana bexhuma omnye ngapha komnye bekhululeke kangangoko benokuba nako.
Well, that's right.
Ndacinga ke ilungile laa nto.
Now there is like a man in the old nest of the world knows nothing but that's what the devil can give him.
Ngoku oko kufana nomntu ekwindlwana endala yehlabathi engazi nto koko ikoko umtyholi amnika khona.
But one day God picked him up and set him down in a shady green pasture.
Kodwa ngenye imini uThixo uyamnyula amkhuphe amhlalise ezantsi kwidlelo liluhlaza elinomthunzi.
Oh, how he rejoices, he's free, there's nothing, no harm.
Oh, indlela avuya ngayo ukhululekile akukho nto akukho ngozi.
I thought, well, why aren't those little fellows afraid?
Ndacinga ke kutheni abo bafo bancinane bengoyiki nje. Ndamangaliswa kukuba bayaqondana ukuba kukho ingcuka kufutshane ezazinokubachola. Kodwa qho kanye ethubeni babeye bajonge phezulu. Abe loo mama mdala ehleli phezulu ebakhangele. Ndacinga ke makabongwe uThixo injalo loo nto.
He took me out of the nest of the world and he climbed the ramparts of glory, setting on high, watching over his heritage to see that no harm comes.
Wandithabatha wandikhupha kwindlwana yehlabathi waze wenyukela kumagwiba uqaqawuli ehleli phezulu phaya aluse ilifa lakhe ukubona ukuba kukho ngozi isondelayo.
I thought if a coyote would start towards one of the eagles, she'd brought him to death.
Ndacinga ukuba ingcuka ingaqalisa ukusondela kolunye lwaloo makhosi mancinane angayibhaxula ife. Ndacinga injalo loo nto usathane angasukela ikholwa kwaye ufumenene noYesu Kristu ezandleni. Injalo loo nto ewe angalithabatha. Emva komzuzwana ujongile ubukhulu bakhe intloko yakhe enobungangamsha iphunguza. Wayephezulu kwelona liwa liphakamileyo wanokulifumana ngokuba wayenokubona yonke indawo. Amehlo akhe abukhali okhozi ayegadile. Emva komzuzwana ndambona ephakamisa intloko yakhe. Ngeendondo zam zokubonisa into ekude zamandla alishumi ndambona ephakamisa intloko yakhe ephunguza. wayesezela umoya ndacinga indoni
way back in the north a northerner started
pha kudenga senhla kwaqala umoya ovela ngasenhla
the thunder roared
zavakala indudumo
she let out a scream and down to there she went through both those big wings got out on the grassy prairie
wenza isikhalo wehla iphumela apho wavula lo maphiko makhulu aphuma kanye phezu kwelo thafa
and every one of those little eagles ran over real quick
kwaye ngalunye kulo makhosi mancinane lowabale kangapho ngokukhawuleza okukhulu
they were instructed perhaps before leaving the nest
ayeyalelwe mhlawumbi ngaphambi kokushiya indlwana abambisa iinyawo zawo ezincinane kanye ezintsibeni lapho samlonyana walo ezantsi umlomo omncinane wentaka ubambelela ngapha kwentsiba waze waphakama nelo qela lamakhosi ezimpikweni zakhe wemka ngokuthe ngqo kanye ecanda kulo moya ubhudla phantse ngesantya samashumi amahlanu emayile ngeyure ngoko wayawungena ngqo kumfanda weliwa ndalila ngokosana ndacinga ngenye imini yozuko xa le mvuselelo idlule uyakuza ivele buqaqawulini olule amaphiko akhe amakhulu anamandla aze amakhosi amancinane abambelele ngemilonyana yawo apho abhabhe emkayo ngena buqaqawulini kunye nawo inzulu ibiza inzulu ukuba inzulu iyabiza kukho inzulu eyakuphendula kamanye amazwi ngaphambi kokuba kubekho umthi oyakukhula emhlabeni kwanyanzeleka ukuba kubekho umhlaba oyakukhula kuwo kuqala uthixo akazange enze umthi esenzela umhlaba wenza umhlaba esenzela umthi wenza umhlaba waze wayalela umhlaba ukuba uvelise umthi
was a calling to the tree come forth.
Kwaye umhlaba wawubiza ngoko umthi wavela.
Before there was a fin on a fish's back, there was no water for him to swim in.
Ngaphambi kokuba kube kwabakho uphiko olusemqolo kwintlanzi, kwakukho amanzi okuba lidade kuwo.
The reason he got a fin is because there was water for him to swim in to use it.
Isizathu sokuba ibe nophiko kungokuba akho amanzi okuba idade kuwo ukulusebenzisa.
Everything that we have is for a purpose and for a cause.
Yonke into esinayo inonjongo nonobangela.
Here some time ago, I was reading where a little boy eats erasers off a pencil.
Apha kwixesha elithile edluleyo ndandifunda apho inkwenkwe encinane yayidle irabha zokucima kwipensele.
He ate all the rubber he could find.
Yadla yonke irabha eyayinokuyifumana.
He even eats the pedal off of a bicycle.
Yadla nditsho nendawo yokunyathela kwibhayisekile. Kwaye babengazi ukuba indayintoni na undonakele kuloo nkwenkwe incinane. Ngoko bayithabatha behla naye ukuba iye kuxilongwa ngugqirha ekliniki. Waze emva kokuba ixilongile bafumanisa ukuba umzimba wayo omncinane wawuswele isibabile.
And sulfur is in rubber and he was eating the rubber to get the sulfur.
Kwaye isibabile sikwirabha kwaye yayisidla irabha ukuze ifumane isibabile.
Now, here it is. Get it.
Ngoku yoleke ifumane.
If there was something inside your calling for sulfur, there had to be a sulfur to respond to it before it could call.
Apho kwaku ukuba bekukho into ngaphakathi apha efuna isibabile. Kumele ukuba kubekho isibabile siya kuyiphendula ngaphambi kokuba ibe ibizile. Yabona uba ndithetha ukuthini na?
Now, before that, when the deep calls to the deep.
Ngoku ngaphambi kokuba apho xa inzulu ibiza inzulu.
Before there can be a deep call, there has to be a deep to respond to it.
Ngaphambi kokuba kube kwabakho inzulu ubizo, kumele ukuba kubekho inzulu eya kuyiphendula.
And then as sure as you people a few years ago who probably were sinners,
ngoko ngokuqiniseke njengani bantu kwiminyaka embalwa edlulileyo ngokuqinisekileyo naningaboni.
Maybe you were in some formal church that did not believe in the baptism of the Holy Spirit, but you heard the message.
Mhlawumbi wakwibandla elithile elibandayo elalingakholwa kubhaptizo lomoya oyingcwele kodwa weva umyalezo.
There was something in there called out for more of God.
Kwakukho into ethile apho ngaphakathi eyabiza okuthe chatha kukaThixo.
You might have been living in a justified state before God, but you wanted the baptism of the Spirit, and you hungered for it.
Usenokuba wawuphila kwimeko yogwetyelo phambi koThixo, kodwa ufuna ubhaptizo lomoya waze walulambela.
Now the very reason that there is a Holy Spirit is because you were hungering for it.
Ngoku kwaeso sizathu sokuba ube ukho umoya ongcwele kungokuba wawulambele wona.
You would never hunger for it unless there was something in here to call for it out there.
Waungeke ulambele ngaphandle kokuba kwakukho into apha ngaphakathi eyakubiza phaya ngaphandle.
See what I mean?
Yabona ukuba ndithetha ukuthini na?
And then the very reason that you're here tonight, you believe in divine healing.
Ke ngoko kwaisizathu sokuba ube lapha ngokuhlwanje uyakholwa kwimpiliso engcwele.
And if there was even taught in the Bible, if you group of people believed in divine healing, there has to be a fountain open somewhere or you never have the desire for it.
Kwaye ukuba loo nto ibingafundiswanga nokufundiswa eBhayibhileni, ukuba iqela lakho labantu belikholwa kwimpiliso engcwele, kunyanzelekile kubekho umthombo ovulekileyo kwindawo ethile, kungenjalo ubungeke uyinqwenele.
If you got the desire to be healed by God, there's a God to heal you. That's right.
Ukuba unomnqweno wokuphiliswa nguThixo, ukho uThixo oya kukuphilisa, injalo loo nto.
For the bee calls to the bee.
Kuba inzulu ibiza inzulu.
That's the way it was with Simeon. He knew that there was coming a Christ.
Nanso indlela kwakuyiwa kuSimon, wayesazi ukuba kwakukho uKristu ozayo.
And he knew that God promised him that he would see him before he died.
Kwaye wayesazi ukuba uThixo wambekela ngedinga ukuba uya kumbona phambi kokuba afe.
Now, notice.
Ngoku qaphela.
Then as Simeon was led.
Ngoko nje ngokuba uSimon wayekhokelwa.
When Jesus came on the scene, Simeon was led by the Holy Spirit right to Christ. By the Holy Spirit who gave the promise.
Akumangalisi oko kanye nje ukuba uYesu athi gqi, uSimon wakhokelelwa ngumoya oyingcwele kanye kuKristu ngomoya oyingcwele wamnika idinga.
And the Holy Spirit who gave the promise of divine healing has led you here tonight right to the fountain.
Kwaye umoya oyingcwele wabeka ngedinga lempiliso engcwele ukukhokelele apha ngokuhlwanje kanye emthonjeni. Apho uvulwe khona ngokuhlwanje uvulelwe lowo uthandayo kanye ngoku. Kanye kumoya oyingcwele okhokelayo, okhokela oonyana bakaThixo abakholwa kwidinga likaThixo. Uyabona ukuba ndithetha ukuthini na?
Every one of you sons and daughters of God is led here because you believe God's promise.
Mntu ngamnye kuni bonyana nentombi zikaThixo ukhokelelwe apha ngokuba ukholelwa kwisithembiso sikaThixo.
Oh, when I think of it.
Oh, ndakucinga ngaso.
Then I think way over in the corner was an old woman. We were taught that she was blind. Her name was Anna.
Ngoko ndiyacinga ngapha ekoneni kwakukho ixhegokazi sifundiswa ukuba laliyimfama igama lalo lalingu-Ana.
She was a prophetess waiting for the coming of the Lord.
Wayengumprofetikazi elindele ukuza kwenkosi.
God's under obligation to show her the Christ.
UThixo unyanzelekile ukuba ambonise uKristu.
And the Holy Spirit moved upon Anne.
Kwaye umoya oyingcwele wehla phezu ko-Ana.
And I can see that old blind prophetess that morning coming along through that building, blind, led by the Holy Spirit, moving along all around those people.
Kwaye ngathi ndiyambona lo mprofetikazi wimfama ngalo ntsasa esiza inqumla kweso sakhiwo imfama ekhokelwa ngumoya oyingcwele ehamba apho edlula kwabo bantu.
Come down along that line of women and stop right in front of the fountain where she was led by the Holy Spirit.
Esihla ngalo mgca wabafazi wazihema phambi komthombo kuba kulapho wayekhokelelwa khona ngumoya oyingcwele.
Yes, he shares right.
Ewe, ulapha ngokuhlwanje.
He is risen from the dead.
uvukile kwabafileyo.
He's giving you the promise.
Ukunikela odinga.
The Holy Spirit draws you together.
Umoya oyingcwele unitsalile wanihlanganisa.
If you wasn't here tonight, if the Holy Spirit hadn't brought you here, you'd be out somewhere in the world.
Ukuba ubungekho apha ngokuhlanje, ukuba umoya oyingcwele bengakhange akuzise apha, buya kuba ngaphandle kwindawo ethile ehlabathini.
But you're staying here in this hot building, standing, because why? You're expecting to see Jesus Christ come on the scene and confirm his word.
Kodwa uhleli apha kwesakhiwo sishushu singeniswa umoya ngokuba kutheni ulindele ukubona uYesu Kristu evela ngqineli lizwi lakhe ukulindela.
If you expect to come just to find something to criticize, the devil will sure show you plenty to criticize.
Ukuba ulindele ukuza nje ufumane into ethile onokuyigxeka, umtyholi ngokuqinisekileyo uyakubonisa izinto ezininzi onokuzigxeka. Ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo. Ufumana oko kulindeleyo. Abanye babo bathi ke akukho nto ukuba ndifuna ukuba ndiphakamanga kumgca wokuthandazelwa. Ukuba ndibona into efana nale ngoko ndiyakukholwa. Uyakufumana oko kulindeleyo. Ndilindele ngokuhlanje ukubona umoya ingcwele engena ezibonakalisa esemandleni egalela ukuqaqalo bakhe phezulu apha kwesakhiwo. Abaninzi besamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele. Aboni belila bekwindlela eya eCalvary. Abagulayo bephilisiwe zonke iintlobo zemiqondiso nemimangaliso.
And I believe his promise.
Ngokuba uYesu Kristu uthembisile oko kwaye ndiyakholwa kwidinga lakhe.
Shall we pray?
Singathandaza.
Heavenly Father, as thy word is truth, confirm thy word with signs and wonders of the resurrected Jesus.
Bawo wasezulwini, njengoba ilizwi lakho liyinyaniso, qinela ilizwi lakho ngemiqondiso nezimanga zikaYesu ovukileyo.
We know that when he was on earth, he didn't claim to be a great person. He only claimed that you showed him visions what to do.
Siyazi kuba xa wayelapha emhlabeni akazange abange kuba wayengumntu obalulekileyo. Wabanga kuphela kuba wena wawumbonisa imibono into amakayenze.
He knew the thoughts of the people, their condition.
Wayezazi ingcinga zabantu, imeko zabo.
He knew when the woman had a blood issue and touched his garment.
Wazi xa umfazi wayene thombo legazi wasichukumisayo isambatho sakhe.
She was standing out there and she seen she could not be hid, for Jesus was looking right at her.
Wayemi phaya kude kwaye wayengena kufihlakala kuba uYesu wayekhangele kanye kuye.
He said, "Thy faith has saved thee."
Wayesazi wathi ukholo lwakho lukusindisile.
Father, we know that he is here tonight because he promised to be.
Kwaye bawo siyazi ukuba ulapha ngokuhlanje ngokuba wathembisa ukuba uya kubakho.
And our confidence is anchored in him, in his word, we're sure.
Kwaye ithemba lethu limiliselwe kuye kwilizwi lakhe siqinisekile.
We have seen him in the manifestation of his great resurrection here on earth, working among his people in his church.
Simbonile ekubonakalalisweni kovuko lwakhe olukhulu apha emhlabeni esebenza phakathi kwabantu bakhe kwibandla lakhe.
And Lord, let us be today the light givers of this age.
Kwaye Nkosi masithi namhlanje sibe ngabaniki bokukhanya besigaba sexesha.
That when the great drama is set at the end of the road, and each one of us comes up before you.
Ukuze xa umdlalo omkhulu weqonga umiswa ekupheleni kwendlela. Aze mntu ngamnye kuthi avele phambi kwakho.
And the great screen is pulled out, and our lives of this generation is brought back before us.
Isipili esikhulu sitsalwe sikhutshwe, buze ubomi bethu besizukulwana buziswe phambi kwethu.
God, let me hear my voice screaming against unrighteousness and calling to people to believe on Jesus thy son.
Thixo mandive izwi lam likhwaza ngokuchasene nokungalungisi libiza abantu ukuba bakholwe kuYesu unyana wakho.
Bless the people here tonight.
Sikelela aba bantu balapha ngokuhlanje bahlele kubushushu obungqongqo.
And I pray, God, that you will give them a special blessing.
kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba ubanike intsikelelo ekhethekileyo.
May the soothing powers of the Holy Spirit take away all the thoughts of this.
Kwanga ukuthambisa kwamandla umoya oyingcwele kungathabatha ukususa zonke ingcinga zoku.
Lord, sanctify our servant just now for the service coming on.
Kwaye Nkosi, ngcwalisa isicaka sakho kanye ngoku ulungiselela inkonzo ezayo.
Then you're realizing that eyes will be turned this way.
Simi apha siqonda kuba amehlo ajongiswe ngapha.
And I pray, Father, in humility, that you will let your great, glorious power be known to everyone.
Kwaye ndiyathandaza bawo ngentobeko ukuba wazise awakho amakhulu amandla ozuko lakho kuye wonke umntu.
And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out, and come in, Lord Jesus, and speak to your people.
Kwaye ukuba isicaka sakho esingafanelekanga sifumene inceba ebusweni bakho ngokuhlwa. Wanga ungamthabatha lo muntu ungafanelekanga ukhuphe ubuntu ngaphandle ungene ngaphakathi inkosi Yesu uthethe nabantu bakho.
And when life is all over here on earth, the last prayer has been prayed.
Ukuze kuthi bakuba ububomi buphelile apha emhlabeni umthandazo wokugqibela sowuthandaziwe.
The battles are all done, smoke's dried up, gone away, arms are stacked, the Bible's closed. And we come up to your house.
Amadabi ephelile, umsi umile, uphelile izixhobo zifunjiwe, iBhayibhile zivaliwe, sibe sisiza apho phezulu kwindlu yakho.
The great morning, great eternal, bright and fair.
Lo ntsasa inkulu isithi qheke, ingunaphakade, ikhanya intle.
When the chosen ones shall gather to their home beyond the skies, the poet said,
naxa abakhethiweyo bayokuhlangana kwelo khaya ngapha ekwesibhakabhaka njengokuba imbongi yatshoyo.
Lord, as we see that great table stretched out there for that supper, thousands of miles long.
Nkosi, njengokuba eso sithebe sikhulu siyakwandlalwa apho silungisela eso sidlosa ngokuhlwa singamawaka emayile ubude.
Looking across the table at each other, battle-scarred veterans, tears of joy running down our cheeks.
Sijongene omnye nomnye ngapha ekwetafile, omakhwekhwethe abanamanxeba edabi, inyembi zovuyo zisihla ngezidlele zethu.
The king come out in his duty, holiness, walked down along the table and take his own hands and wipe the tears from her eyes, saying, don't cry anymore, it's all over. Enter into the joys of the Lord.
Ukumkani aphume ubuhle bakhe ubungcwele, esihla ecaleni kwetafile azethabathe ezakhe izandla azosule inyembezi emehlweni ethu esithi, musani kubasalila, kuphelile konke, ngenani kwimivuyo yenkosi.
The toils will overseem nothing then, Father, when we get to the end of the way.
Ubunzima bendlela buya kubonakala bungeyonto ngoko bawo xa siya kube sifike ekupheleni kwendlela.
And help us tonight, Lord, to forgetting those things which are in the past. Let us press the mark of the high calling now.
Kwaye sincede kusihlwanje Nkosi ukuba sithi silibala ezo zinto sele zidlule sixunele kubizo lwaphezulu ngoku.
And may your spirit come and manifest your son Jesus Christ to these people.
Kwaye wanga umoya wakho angeza abonakalise unyana wakho uYesu Kristu kwaba bantu.
As I have tried as a mortal to tell them of you being the same yesterday, today and forever.
Njengokuba ndizamile ngokomntu onokubhubha ukubaxelela ngokuba wena usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Uba oku sicela egameni likaYesu umntwana wakho othandekayo. Amen.
God bless you.
Inkosi inisikelele.
And tonight, just before the healing services,
ke kusihlwa nje kanye phambi kwenkonzo zempiliso.
Excuse me for being with David, but there's something that's in my heart when I talk about you.
Uxolo ngokuba ndibelusana, kodwa kho into ethile engena enhlizweni yam xa ndithetha ngaye.
I remember when I was first called by my ministers when they seen.
ndikhumbula ngethuba lokubizwa kwam ngabalungiseleli bam bathi bakubona ukusukela ndiselusana kwakuye kufika imibono bathi Billy musa kuya kuloo nto bathi ngumtyholi lowo ngokufundiswa ngamadoda ayisifundisi bendinokuba sisiqingatha ukuba kude ekukholweni ukuba imibono ingaba yephosakeleyo waze wathi akufika kum ngobo busuku wandixelela ukuba wayengubani na owu bethu kwaye ndiyazi ukuba ulapha kanye ngoku kwaye ndiyabazi ubukho bakhe ndaye ndiyazi ukuba ndiyamthanda ndacinga ndingathini ukuba ngumtyholi ndize ndithande inkosi uyesu ngale ndlela ndenza ngayo kanjani ingathini intliziyo ukophela yena lo uyaziyo intliziyo yam waze weza wandixelela ngokwahlukileyo ndiyakholwa kuye ngokuba ithelekiseka nelizwi likaThixo kwaye ilizwi labo alithelekiseki nelizwi likaThixo kuba siphila kulo mhla ke ngoku zihlobo ezingamaKristu ndifuna ukuthi kunonke ngenxa yokuba xa indichukumisa ngamanye amaxesha ningamangaliswa ukuba kwenzeke ntoni na andinakukwazi ukuyicacisa ingapha yokokuba ingacaciswa ndim kodwa ndibabuthathaka kakhulu kude kube nzima ukuba ndime emva komntu omnye okanye ababini mhlawumbi endithe ndahlangana nabo usenokungayiqondi loo nto kodwa funda nje isibhalo siyayixela ndiyakholwa ngumprofeti udanieli owayebone umbono waze waphazamiseka engqondweni yakhe iintsuku ezininzi ngaba kunjalo noyesu ngaxesha lithile xa umfazi owayenokholo olwaneleyo ngoku ude amtsale ajike abone ukuba wayengubani na wathi ndiyasazi isidima amandla aphumileyo kum ke abantu belapho phandle kanye xa asindim makristu hayi mna ndiyindoda nje omkhulu kuboni kodwa ozelwe ngaphandle kwexesha kuni bantu bama-full gospel injalo loo nto ngobabalo lukathixo undivumela ukuba ndinibize ngokuba ningodade nomzalwana kwaye ndiyanithanda kwaye andikho apha kusihlwa nje ukuza kubonwa okanye ndiviwe andikho apha ngenxa yezezimali ukuze ndiyayazi loo nto ngoko ndilapha ngenxa yento enye ngokuba ndithanda uyesu ndibe ndinithanda nani kwaye ndiyakholwa ukuba ukuza ngolu tyelelo mhlawumbi ndinokuzinikela kuye aze yena abe nokwenza into ethile ngam eyakumenza ukuba nimthande nangakumbi nikholwe kuye nize niphiliswe leyo yeyam yeyona njongo ipheleleyo ndinayo yokuba lapha uThixo anisikelele uThixo anisikelele balungiselele kwakhona nosomashishini
And I say to you now, before it gets to the week, sometimes I can't leave the platform.
kwaye ndithi kuni ngoku ngaphambi kokuba ndibe buthathaka kangawo ngamanye amaxesha kuba nzima ukuba ndimke eqongeni.
My boy, Major, and what is that?
Unyana wam nomongameli nabanye bayigada loo meko.
And I want to say goodbye to you.
Kwaye ndifuna ukuthi nisale kakuhle.
God bless you.
Uthixo anisikelele.
If I never meet you again this side of the great river, I will see you in the morning for the...
Ukuze kuba ndithanga ndinibone kwakhona kweli cala lalo mlambo mkhulu, ndiya kunibona kusasa apho kuya. Ndaye ndiya kuba nobungqina endinabo ngoku, ndiyayithanda iNkosi uYesu. Kwaye imibono, uThixo undinika imibono yinyaniso leyo. Ibhayibhile ilapha phambi kwam noThixo ulingqina lam kwaye uyazi.
And I can only declare and say as he would let me by his grace do.
Ndaye ndibabaza kuphela ndithethe njengoko eya kundivumela ngobabalo lwakhe ukuba ndenze njalo.
So pray for me.
Ngoko ndithandazeleni.
And one more thing I'd like to ask.
Ke nantsi enye into endingathanda ukuyicela.
I'm going to Africa, India, Palestine, Germany.
Ndiya eAfrika, eIndia, ePalestina, eGermany.
And remember those lands like it was before.
Yaye nikhumbule kuloo mazwe njengoba kwakunjalo ngaphambili.
Don't think that witch doctors and all those different demon-possessed people are challenging your own ground. And you better know what you're speaking of. That's right.
Musani ukucinga ngokuba amaxhwele nabo bonke abo bantu bahlukileyo bazaliswe ziidemoni baya kukumemela kanye ekutshatshalazeni. Kwaye kungcono uyazi into othetha ngayo, injalo loo nto.
And when the winds are going hot and heavy, persecution is on. And I remember in Washington, D.C., somebody's praying for me when he promised me that.
Kwaye xa imimoya ibhudla ishushu inzima nokutshutshiswa kuqhubeka, kwaye ndikhumbula eWashington, D.C. ukuba umntu othile uyandithandazela. Ungathembisa ngaloo nto. Ukuba uyakwenza njalo phakamisa isandla. Thixo akusikelele, enkosi kakhulu.
Now, I think last evening they gave out 100 prayer cards. Last night.
Ngoku ndiyacinga ngorhatyalwa izolo baye bakhupha 100 lamakhadi omthandazo phezolo.
And I believe that number was, or that letter was Y.
Kwaye ndiyakholwa ukuba elo nani beli okanye lonobumba ibinguhayi. Kwaye ndiyakholwa ukuba ndibize 15 lokuqala lawo phezulu. Ndiyacinga uba injalo loo nto. Ingaba kunjalo bazalwana? 15 lokuqala loo makhadi ebelikhutshiwe. Ngoku siza kubiza amanye kuwo.
And maybe tonight, if faith is coming hot, maybe we can get 2 or 3 groups of them.
Kwaye mhlawumbi ngokuhlwa nje ukuba ukholo luyalunyuka, mhlawumbi singabiza amaqela amabini okanye amathathu kuwo.
If not, I ask every person, how many people in this that doesn't have a prayer card and would want to be healed by God tonight?
Ukuze kuba kunjalo ndicele wonke umntu apha, bangaphi abantu abalapha abangenalo ikhadi lomthandazo abayakuthanda ukuphiliswa nguThixo ngokuhlwa nje? Phakamisa nje isandla sakho ongenalo ikhadi lomthandazo.
Well, it's just, you can hardly tell, it's just solid everywhere.
Kulungile, kunzima nokuchaza umahluko, kuqinile nje yonke indawo.
I'm going to ask you something. This may be my first time of ever meeting you.
Ndiza kumcela ngale nto inye. Eli isenokuba lityeli lokuqala lokuba ndakhe ndanemvuselelo.
It's too bad that we can't stay a little longer than me, and you know how to accept that I'm healed.
Kube kakhulu kube asinakuhlala ithutyana elide enkonzweni ukuze nazi indlela yokwamkela impiliso engcwele. Yaye ngamaxesha amaninzi xa abantu bephilisiwe ithumba elihlumayo liyidemoni. Sonke isifo sisesikamtyholi. Uthixo kangeke, uthixo kabeki ugula phezu kwabantwana bakhe, ngumtyholo owenza loo nto, yabona? Kwaye ukuba usathana ukhupha usathana. Nithi kuba umtyholo uyaphilisa naye. Ke uYesu wathi akangeke. Wathi ukuba uSathana ukhupha uSathana umkumkani bakhe bahlulelene phakathi.
Only God can heal.
Ngoko akangeke nguThixo onokuphilisa.
Medicine doctors do not claim to heal.
Ezamachiza nogqirha azibangi ukuba ziyaphilisa.
Male brothers is one of our best authorities.
Abantakwe bakwamayo lelinye lawona magunya ethu angcono.
They said we don't want to claim to heal, said we want to claim just this nature.
Bathi asibangi ukuba siyaphilisa, bathi sibanga nje ukuba sincedisana nendalo.
There's only one healer, that's God.
Mnye kuphela umphilisi nguThixo lowo.
They can sew a place up in your hand, but they can't heal it.
Bangayithunga indawo bayidibanise esandleni kuwe kodwa bangekhe bayiphilise.
They can only sew it up.
Bangayithunga nje idibane kuphela.
A dentist can pull a tooth, but he's going to heal the place.
Ugqirha wamazinyo angalitsala izinyo lakho kodwa ngubani oza kuyiphilisa loo ndawo. Ugqirha angalikhupha ithunjana kodwa ngubani oza kuphilisa loo ndawo ayisikileyo. NguThixo wenza oko.
Medicine doesn't build tissues. Medicine only aids God as the healer.
Iyeza alisakhi isihlunu. Iyeza lingumncedi kuphela. NguThixo ongumphilisi.
Doctor can set your arm, but when he comes to set your arm, you don't go out and you're not well.
Ugqirha angayibeka ingalo yakho koko xa athe wayibeka ingalo yakho uze ungaphumi ube ungaphilanga.
The doctor does his part, what he taught to do and knowledge to do.
Ugqirha wenza inxaxheba yakhe oko akufundisiweyo ukuba akwenze noko anolwazi lokukwenza.
He set your arm, but he leaves it for God to heal.
Uyayilungisa ingalo yakho kodwa uyiyeka uThixo ukuba ayiphilise injalo loo nto.
All healing is of God.
Yonke impiliso ivela kuThixo.
So now you just believe.
Ngoko ngoku kholwa nje kuye.
And sometimes those growths, the life go out of them as a demon, but then those growths die.
Kwaye ngamanye amaxesha xa loo mathumba adumbayo ubomi buphuma kuwo njengedemoni ke ngoko loo mathumba ayafa.
If the life went out of you, of course you would die.
Ukuba ubomi buphumile kuwe kakade ungafa.
Your life would go from you, but the body's still there.
Ubomi bakho buphumile kuwe kodwa umzimba wakho uselapha.
It's true.
Uyashwabana.
If he's an undertaker here, knows that the human body, any flesh shrinks when the life is gone.
Ukuba kukho umntu ongumngcwabi apha uyazi ukuba umzimba womntu nawuphina nayiphina inyama iyashwabana bakuphuma ubomi.
Watch a little animal when it's killed on the road. It'll wave.
Khangela kwisilwanyana esincinane xa sibulewe endleleni siya kuba nobunzima.
There's some of you hunters here. If you kill an animal, beef or butcher, and you lay it on the scale and weigh it now, just kill it and weigh it, and in the morning weigh it again, see how many pounds lighter it is.
Okanye abanye benu bangabazingeli apha. Ukuba ubulele isilwanyana inkomo okanye unosilarha uze uyibeke esikalini, uyiveyishe ngoku, uyibulale nje uyiveyishe. Ngoko kusasa xa ilinganiswa kwakhona, ubone ukuba zingaphi na iponti elula kunangaphambili ngazo.
Then let it lay there for 2 or 3 days and see how many pounds heavier it is.
Uze uyeke ilale apho iintsuku ezimbini okanye iintsuku ezintathu uze ke ubone ukuba zingaphi na iponti ezingaphezulu ngazo ngobunzima.
When a growth, when it dies, a demon goes out of the growth, like tumor, cancer, cataract, so forth.
Ke ngoku ithumba xa lisifa idemoni iyaphuma kwelo thumba lokudumba njengendawo edumbayo umhlaza iqhubu nezinto ezinjalo.
When the demon goes out of it, which is a lie.
Xa iphuma idemoni kulo yona ibubomi.
Every person here comes from one little germ and you begin to develop cells.
Wonke umntu olapha usuka kwisunsu elincinane lobomi kwaye izihlunu ezincinane ziyaqala ukwanda.
And those cells come into either the nature of the life that was in it, which made man.
Kwaye ezo zihlunu zincinane zifuza imvelo yobomi ebikuzo eyenze umntu.
The cell from the dog makes the dog, the bird, the bird.
Kwaye iseli esuka kwinja yenza inja nentaka intaka.
Ever as its nature, ever time.
Nokuba yayiphina imvelo eyifuzileyo lonke uhlobo.
But now a demon, which is a growth, or it doesn't have to turn and grow, it starts to develop itself.
Kodwa ngoku idemoni elithumba elihlumayo okanye ayifanelwanga ukuba ingene kwithumba iyaqala ukwandisa iseli.
They bring some cancer.
Singathi ngokomzekelo umhlaza.
It starts to develop itself and becomes larger, larger.
Uqala ngokwandisa iseli. Uye usiba mkhulu ngokuba mkhulu.
Now it's got a life and it's a living.
Ke ngoku unobomi kwaye uyaphila.
Just the same as you was living and developing in the womb of your the mother.
Kanye njengokuba wawuphila usakhula esizalweni sikamama wakho.
The same thing you're developing.
Yinto enye uyakhula.
But now that life isn't your life, it's a different life.
Kodwa ngoku obo bomi asibobomi bakho bubomi obahlukileyo.
You've got life to live and that's a life of death. Or a spirit of death rather. Pardon me.
Umelwe kukuba ube nobomi ukuze uphile kwaye obo bomi ubomi bokufa okanye umoya wokufa gxebe uxolo.
It's death.
Kwaye bukukufa.
Now it doesn't belong to you, it wasn't there before, but it's there now.
Ke ngoku asibubo bakho bebungekho apho ngaphambili kodwa bulapho ngoku.
Well then who put that in there?
Ke ngoko ngubani obufake apho?
It only has to come from one thing, that's the death.
Bumelwe kukuphuma kwinto enye ngumtyholi ke lowo.
And it's a germ.
Kwaye bulisunsu lobomi.
Cancer, tumor, you don't think it comes from a germ.
Umhlaza ithumba nantona kwezo zinto ivela kwisunsu lobomi.
And you come from a germ too. See?
Nawe uvela kwisunswana lobomi kananjalo, yabona?
So when that dies, for instance, like cataract.
Ngoko xa loo nto isifa ngokomzekelo njengelifa.
The person's got cataracts when the spirit leaves, the people say, oh, I can see, I can see.
Umntu onamafa kwakuphuma umoya lo mntu uthi oh ndiyabona ndiyabona.
In the next day, they can see much better.
Ukuze ngemini elandelayo abe esabona ngokungcono. Kodwa ngoko malunga emva kwamalunga namashumi asixhenxe eyure ukubola kuyangena. Njengovuko lukaYesu ngokuba izihlunu ezincinane azange zibole. Wavuka ngaphambi kweentsuku ezintathu nobusuku obuthathu kakade. Uyabona wafa ngenjikalanga ngolwesihlanu waze wavuka kusasa ngecawe. Kuba uDavida wathi andisayi kushiya umphefumlo wakhe kwela bafileyo ndingayi kumnikela oyingcwele wam ekuboneni ukubola. Ezo nyamana zincinane ziyaqalisa ukwaphuka kumashumi asixhenxane esibini eyure. Kwaye malunga ukuze ngoko isigulana xa okokuqala ukudumba elo thumba likhulayo lisiya liba likhulu bayakuthi kakade intliziyo yakho imele ukucoca umsinga wegazi. Inenekazi elithile belize apha phezulu elingcwele kakhulu umfazi okhangeleke nobuthixo enomhlaza omkhulu obuthe. Waza wathi ungena emgceni waza wathi ubugqunyiwe wonke zinwele zakhe. Waza wathi ndiye ndema ndakhangela kuye ndamxelela ndiphantsi komoya ukuba unomhlaza entloko kuye. Ndaze ndathi ubuya kusuka. Waze wasuka yaye unawo apha ndiyaqikelela kwisihlwanje ulapha ebhotileni yesiyobisi kanye apha ngoku. Sikhe sanamawaka ayo.
There's a woman in the building, but she stand up. There's a woman anywhere in the building with that cancer in the alcohol.
Ingaba ukhona umfazi kwesakhiwo angeke eme ngenyawo uba lo mfazi ukhona pha kwesakhiwo ebenomhlaza kwesasiyobisi.
If she's anywhere in the building, if she's standing up, wave your hand or something so someone will see you.
Uba ukho apha kwesakhiwo uba umi ngenyawo angavelisa isandla sakho okanye into ethile ukuze omnye umntu abe nokukubona.
Yes, there's a lady standing there.
Ewe nali alo nenekazi limi phaya linomhlaza.
And I see him stand on the platform, he turns white and drop out on the platform.
Kwaye ndakhe ndababona bemi eqongeni bajike nje babe mhlophe bawe ukusuka eqongeni yabona.
Now that's a miracle.
Ngoku ngumangaliso lowo.
Usually, when the girl is dead, the life goes out of it.
Ngokwesiqhelo xa ithumba lifile ubomi buyaphuma kulo.
But the girl, if you can't drop off, it's on the inside.
Kodwa ithumba elo lihlumayo ukuba alinakuwa lisuke lihleli ngaphakathi. Kwaye ukuqala lenza njalo kakade liyakuhlala apho kweentsuku ezimbalwa lize liqale ukudumba kwakhona. Njengayona iphina enye inyama amasunzu ayo ayakuqala ukwaphuka. Koke uyagula ngenene ngumkhuhlane. Kakade kukungcoliseka kwegazi.
The heart pumps the blood and purifies the body,
inhliziyo impomba igazi izecoca umzimba.
There's a big lump of flesh laying loose in your body.
Kukho uxwebhu olukhulu lwenyama olulele apho olukhululekile emzimbeni wakho.
The patient gets violently sick.
Umguli ugula kakubi ngokoyikekayo.
Then they say, oh, I felt so good when on the platform and for a day or two, I guess I've lost my healing.
Ngoko uthi, oh, ndiziva ndiphile kangako xa ndiseqongeni kusuku okanye ezimbini kodwa ndiyaqonda ukuba ndilahlekelwe impiliso yam. Kutheni mzalwana dade, ngona mqondiso ungcono ehlabathini lowo wempiliso yakho, yabona?
And then you start disbelieving, and just as sure as your faith taking the life away, your unbelief will bring it back again.
Kwaye ngoko uyaqala ungakholwa, kwaye ngokuqiniseke nje ngoba ukholo lwakho lubukhuphile ubomi, ungakholwa kwakho kuyabuyisela kwakhona. Yabona, uyakwenza njalo, kuyabubuvusa.
Remember, Jesus said when the unclean spirits come out of a man, he walks in dry places. Then he returns with seven other spirits.
Kumbula uYesu wathi xa umoya ongcolileyo uthe waphuma emntwini, uhamba-hamba kwindawo ezomileyo uze uyebuye neminye imimoya esixhenxe.
Is that right?
Ngaba kunjalo? Injalo lona ke ngoko mayithi indoda elungileyo yendlu ukholo imbe lapho akunamsebenzi noba uziva njani na. Asikoko ukuvayo koko kukholelwayo. UYesu akazange athi ngaba uyivile, wathi ukholwe na iloo nto yayiloo nto. UThixo akusikelele, kulungile. Ngoku masibone, ndiyakholwa ukuba ibili khulu lamakhadi omthandazo abathe balikhupha phezulu kuwhy. Asikhange sifikelele kubo bonke. Masithabathe ishumi lesihlanu lokugqibela labo ngokuhlwanje sizame. Kubani onekhadi lomthandazo lamashumi asibhozo inokuba lilo, hayi amashumi asibhozo anesihlanu? Kubani onekhadi lamashumi asibhozo anesihlanu? Ungasiphakamisa isandla sakho ukuba ukho umntu apha kwindawo ethile phaa emva ikhadi lomthandazo lamashumi asibhozo anesihlanu. Kulungile, lamashumi asibhozo anesithandathu. Ngubani onekhadi lomthandazo lamashumi asibhozo anesithandathu? Kulungile. Amashumi asibhozo anesixhenxe. Ndingambona umntu othile onekhadi lamashumi asibhozo anesixhenxe. Ncedani. Ukuba ungaphakame ngenyama amashumi asibhozo, kulungela amashumi asibhozo anesixhenxe, yintoni?
See, somebody made you can't get up, maybe you're on a stretcher, maybe you're deaf, and they say, well, no one helped me.
Yabona umntu othile mhlawumbi ongakwazi ukuphakama, mhlawumbi ukumandlalwana ophathwayo, mhlawumbi usisithulu aze ke akukho mntu undincedayo.
I get the back by it in my office.
Kwaye ndiyazifumana iziphumo eofisini yam.
They say, well, I was there, and you just said from so and so to so and so, and nobody helped me, and maybe they're deaf.
Bathi ke bendiphaya wazwabiza nje ukusuka kwethilethile ukuya kwethilethile, akwabikho umntu undincedayo, kwaye mhlawumbi ngumntu ongevayo. Ngokukhangela siwafumene amashumi asibhozo anesihlanu, amashumi asibhozo anesithandathu, asibhozo anesixhenxe. Khangela kwikhadi losecaleni kwakho ubone usenokuba usisithulu aze angabi nakuva. Ashuma sibhozo anesixhenxe, enkosi dade. Amashumi asibhozo anesibhozo, ngubani onamashumi asibhozo anesibhozo? Ikhadi lomthandazo lamashumi asibhozo anesibhozo ingaba likho kwesakhiwo? Amashumi asibhozo anesibhozo, kulungile. Amashumi asibhozo anethoba, ingaba onekhadi lamashumi asibhozo anethoba? Ungaphakama? Amashumi asibhozo anethoba, ingaba siphakamile isandla samashumi asibhozo anethoba? Kulungile, amashumi asibhozo anethoba. Kulungile, amashumi alithoba, amashumi alithoba. Kholwa kuphela, ilungile loo nto ngoku. Ngoku naye wonke olapha ngaphakathi, ukuba nje uyakwenza oko athi kwenze. Ngoku akunamsebenzi nokuba uthi yenza ntoni na, yenza loo nto. Yenza loo nto nje wena, wena yenza nje oko athi kwenze. Ngoku ndingumzalwana wenu, indoda nje. Ngoku ukuba uyakuza athabathe oluphahla lolusizana alusikelele ngokwaneleyo ukuze enze umoya wakhe oyingcwele usebenze ngalo, ngoko niyakubona uYesu Kristu ehamba hamba phakathi kwezihlwele. Ke ngoku akunamsebenzi nokuba uzingqinela kangakanani na apha, ukuba ukholwa kuye akana ukwenzela nto, ingaba kunjalo? Akunamsebenzi nokuba ebemi kanye apha ecaleni kwam ebonakala, ube nokumbona ngoko, ukuba ubungandikholelwa bendingena ukwenzela nto. Kodwa elam ilizwi liyakuba koko nje akuthethileyo kuphuma esibhalweni, daye ndiyakuthandaza ngentliziyo yam yonke uba uThixo akuncede. Kuba ngokuqinisekileyo kuyakubakho oomama nootata njalo njalo apha abagulayo nabaxhwalekileyo nabasweleyo. Kwaye ndiyakucela uThixo ukuba nincede ngokona kungcono kolwazi lwam. Kulungile, nzani umgqapha ngasekunene. Ngoku masigobe iintloko zethu okomzuzwana nje. Bawona ububele sithandaza egameni lonyana wakho, wanga umoya oyingcwele angeza ngoku abonakalise imisebenzi kaYesu Kristu. Sikelela aba bantu kuyo yonke indawo ukuze ubaphilise, benze baphile, benze babe sempilweni bonwabe. Ke ngoku ukuze kwenzeke oku, bawo uyazi wena ubuthathaka nobu esakho nesicaka sakho. Kwaye andazi ukuba mandithethe ntoni na okanye ndenze ntoni na. Ke ngoku ndikwenze oku ngokomyalelo wakho, kwaye ndiyakholwa ukuba uya kubakho kusihlwa nje uze usikelele uncede aba bantu. Ke bawo ukuba uyakuvumela nje umoya oyingcwele ukuba uze kumkhonzi wakho utyhile zonke izinto kuthi emasikwenze nendlela emasikwenze ngayo, ngoko siyakonwaba sivuye. Nesihlwele siyakukholwa kuwe ngantliziyo nye nangamxhelo mnye. Kwaye bawo ndicela oku kuwe njengomkhonzi wakho, makungabikho namntu mnye ubuthathaka uya kushiya isakhiwo kusihlwa nje. Banga bangathi bonke ngabanye bahambe bephilile bevuya. Yenza oko awungeke bawo. Ndithandaza ngobabalo entliziyweni yam nokholo egameni likaYesu Kristu. Amen.
Now, meantime, is there someone on those lines, someone at the line that can move them?
Ngoku ngamaxesha amaninzi, ewe, ingaba kukho umntu ophaa kwezazibane, kukho umntu osezibaneni onokuzishukumisa. Ngoku ngamanye amaxesha lo moya uyingcwele uyeza kwaye abaninzi benu bakhe bawubona lo mfanekiso. ukubani phindendeza kwakhona ndiza kuniphathela iminye yawo njengoko umzalwana umoya ebebalisa phezulu. Wathatyathwa ngamaxesha aliqela. Nasezincwadini ndiyaqonda kubani nawo sonke si. Benebox ezimbini kuphela ngoko ndiyathemba ukubani uyivuyela ngenene kakhulu. Ke ngoko bona uze ukhangele apho ngaphakathi kwaye uyakubona omnye umfanekiso wawo apho ubusihla khona waze umfotele iphephandaba wathabatha lowo eCamden Ancaster kodwa ubungengwa ngaqhelekanga njengalo womanyano lwaseMelika. Kwaye bawuthabathile kwangoko ke apho wathi waqondakaliswa. Ngoko si kunye namawaka abantu. Ndandimi phezu komlambo apha kwixesha elithile ladlulayo ndibhaptiza 500 emva kwemvuselelo waze wehla kanye kuloo ndawo ndandimi kuyo. Abantu bajuba wabe ulapho nje kwaye wawukukuduma nje njengengxolo nomlilo ovuthuzayo. Ndiyathandaza ukuba uThixo eze abonakale phambi kwezi zihlwele ngokuhlwanje ngaloo ndlela apho kwinkundla yepalamente kube kanye ukuba nokufumana inceba kuThixo. Ngoku niyaqonda angavela kumehlo athile aze angaveli kwamanye. Asifuni ukucinga ngolo hlobo kodwa wenza njalo. UYohane nguye owangqinayo ebona umoya kaThixo uphezu koYesu, ingaba kunjalo? Akazange athi sisihlwele. Nezazi zalandela inkwenkwezi. Niyakholwa yiloo nto? Yadlula phezu kwalo lonke iziko lezophando ngesibhakabhaka zelozwe. Yonke loo ndlela yokusuka empuma iveki nenyanga isiza. Kwaye babelibala ixesha ngeenkwenkwezi. Babekhangela ubusuku bonke baze bagcine ixesha kwaye akukho mntu wakhe wayibona. Kodwa izazi zona zayibona kuba zazikhangela yona. Ukuba ungokhangela uKristu kusihlwanje uya kumbona. Inkosi uYesu ikusikelele. Kulungile, Billy Paul mzalwana mo okanye kuni ingaba nawuphi na osele lungile, kulungile. Ingaba bawenze umgca walandelelana Billy lonke 15? Lonke 15 elime emgceni. Ngoku kuni ninonke zamani nina ningenawo amakhathi omthandazo nibe nisazi ukubani ungena emgceni. Ndifuna ukuba nikhangele ngapha nikholwe nje kuphela. Nize nikholwe ngohlobo olunye lokholwa wathi laa mfazi wachukumisa ngalo isambatho sakhe. Waze wajika wathi ukholo lwakho lukusindisile. Niyakholwa uba usekwanguye ngokuhlwanje? Niyakholwa kuso sonke eso sihlwele sasikhwaza la mfanya namdala olusizana wayehleli phantsi ngakwindonga yaseYeriko ezazinokuphindwa kabini eneneni kunesakhiwo ikhwaza ikrakralaza iba nenceba kum. UYesu ngokuqinisekileyo wayengazange akuve ukhwaza kwayo kodwa weva ukholo lwayo lwashukuma. Kulo lonke elo qela labagxeki waze wajika wathi ukholo lwakho lukusindisile. wajikela esifeleni wazewathetha ngokwahlukileyo kutheni na ukuba nicinge kanje ezintliziyweni zenu wathi kumfazi wayeseqhuleni hamba uyokubiza umyeni wakho waze wathi andinakwenza nto engathanga uba wandibonise
If what I have said is the truth, if it is the truth, then God's obligated to his word.
Ndinibuza into, ukuba oko ndikuthetheleyo kwinyaniso, ukuba kwinyaniso, ngoko uThixo ubophelelekile kwilizwi lakhe.
Not to me, but to his word. Is that right?
Hayi kum, koko kwilizwi lakhe, ngaba kunjalo?
He's obligated to his word.
Ubophelelekile kwilizwi lakhe.
And then he will bring that to pass just exactly the way he said he would do it.
Kwaye ngoko uyakwenza ukuba oko kwenzeke kanye ngaloo ndlela athe uya kukwenza ngayo.
And if he does do it, will all of you then in here, if you haven't received Jesus Christ, would you be willing to do it?
Ukuba ukwenzile, ingaba ngoko ninanilapha ukuba nimamkelanga uYesu Christ, ingaba ningathanda ukwenza njalo.
And you, the chair that can see his mercy to others, yeah, he will have mercy to you if you just have faith and believe.
Kwaye ninabalapha niyakuyibona inceba yakhe kwabanye ewe uyakuba nenceba kuni ukuba niyakuba nokholo nikholwe.
Just pray and say, Lord, I'm a believer and I want you to heal me tonight.
Nithandaze nje nithi Nkosi ndingokholwayo kwaye ndifuna ukuba undiphilise ngokuhlwa nje.
And God will do it.
Yaye uThixo uyakuyenza loo nto.
We have just left Africa recently where I'm to return again the next few weeks.
Sisandula ukusuka eAfrika kutshanje apho ndibuyela khona kwiveke ezimbalwa ezizayo.
Africa, India, Palestine, Germany, and ministry.
EAfrica, India, ePalestina, eGermany nokuya kulungiselela.
And at Durban, South Africa, after about 3 or 4 people had passed through the prayer line and they see the power of the Holy Spirit moving in the people and seeing what God was doing. 30,000 accepted Jesus as personal savior in one altar call.
Kwaye eDurban eMzantsi Afrika emva kokuba abantu abathathu kanyabane bedlule kumgqa ukuthandazela baze babona amandla kamoya oyingcwele hamba ebantwini baze babona oko uThixo ayekwenza amashumi amathathu amawaka amkela uYesu njengomsindisi wawo kubizelo siguqweni olunye
30,000 at one time
amashumi amathathu amawaka ngaxeshanye.
So I believe that we will take God's word as a rule and go into all the world and preach the gospel.
Ngoko ndiyakholwa ukuba siyakuthabatha ilizwi likaThixo njengomyalelo size siye kulolonke sishumayele ivangeli.
The gospel came not in word only but through power and demonstration of the Holy Spirit.
Indaba ezilungileyo azizanga ngalizwi kuphela koko ngamandla nokubonakalalisa komoya oyingcwele.
So the gospel is demonstrating the power of the Holy Spirit.
Ngoko ivangeli kukubonakalalisa amandla kamoya oyingcwele.
I went into nations that say, now we don't want missionaries. We know more about it than you do.
Ndikhe ndaya ezizweni bathi ngoko asifuni mseki mabandla. Sazi kakhulu ngaloo nto kunokuba usazi wena.
But the thing we want to see is somebody that's got faith enough to make God's word manifest.
Kodwa into esifuna ukuyibona ngumntu othile onokholo. Ngokwaneleyo lokwenza ilizwi likaThixo libonakalaliswe.
That's what they want to see.
Nanzo into abafuna ukuyibona.
And that's how they get converted.
Kwaye nanzo indlela abaguquka ngayo.
That's how they find Christ. It's because they believe in that man.
Nanzo indlela abamfumana ngayo uKristu kungokuba bakholwa ngolo hlobo.
And I trust to God with all my heart that there will be many, many here tonight who will find Christ the same to their heart.
Kwaye ndiyathemba kuThixo ngentliziyo yam yonke ukuba baya kuba baninzi apha ngokuhlwa nje abaya kufumana uKristu ngaloo ndlela inye ezintliziyweni zabo.
May the Lord Jesus of Nazareth bless each and every one of you is my prayer.
Yanga iNkosi uYesu waseNazareth angasikelela umntu ngamnye kuni ngumthandazo wam lowo.
Now, okay.
Ngoku kulungile.
No man seeks God at any time. God seeks man.
Akukho mntu umfunayo uThixo nangaliphina ixesha nguThixo ufuna umntu.
Never did a man seek God in all the world. God seeking man.
Akazange umntu amfune uThixo kwihlabathi lilonke. UThixo ufuna umntu.
When man first fell in the Garden of Eden, it showed the strain of man.
ekweni komuntu okokuqala emiyezweni wase-Eden oko kwabonakalisa ukusokola komntu.
Man, he had God to hunt man.
Umntu wazimela uThixo wayezingela umntu.
Jesus said, no man can come to me except my Father love him.
UYesu wathi akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam amtsale.
It has to be the honor of the Father first.
Kumele ukuba ibe ngotsalwe ngubawo kuqala.
And then I would like to explain something to you. Seeing a vision.
Kwaye ngoko ndingathanda ukucacisa into kuni malunga nokubona umbono.
How many people in here ever dreamed a dream? Let's see your hand.
Bangapha abantu abalapha bakhe baphupha amaphupha masibone isandla sakho.
I just have two thirds on you.
Kuba ndiyaqikelela sisibini kwisithathu senu.
There is true that many people doesn't dream.
Kukho inyaniso yokuba abantu abaninzi abaphuphi.
That's your subconscious we're taught.
Yingqondo nje yakho yangaphantsi leyo sifundiswe ngolo hlobo.
Here's your first conscience. Here's your subconscious.
Nansi ingqondo yakho yokuqala, nansi ingqondo yakho yangaphantsi.
Now this subconscious is what I'm trying with the Holy Spirit to work on.
Ngoku le ngqondo yangaphantsi yiyo endizama ngomoya oyingcwele ukusebenza kuyo.
This first conscience, I might ask this man here, any man along here, someone, do you believe? Oh, yes, sir.
Le ngqondo yokuqala ndisenokubuza le ndoda ilapha okanye nayiphi na enye indoda apha umntu othile uyakholwa o ewe mhlekazi.
You believe it here, but what about this man down here?
Niyakholwa iloo nto apha kodwa uthini ngale ndoda iphaya ezantsi.
He's the one that runs the ship, not the man up in the powerhouse.
Yiyo eqhuba inqanawa, asiyo le ndoda iphaya phezulu kwindlu yomqhubi.
It's the man in the engine room.
Yilaa ndoda ikwindlu yenjini.
Sometimes when you go to sleep, you go into this subconscious and you dream. And you dream the things you did when you were here.
Ngamanye amaxesha xa usiya kulala, ungena kule ngqondo yangaphantsi uze uphuphe, kwaye uphupha ngezinto obuzenza ngoku ubulapha.
Then when you wake up, you remember things that you dreamed.
Ngoko ekuvukeni kwakho ukhumbula izinto oziphuphileyo.
You people that dream dreams many years ago, you dream them, you still remember them.
Nina bantu niphupha amaphupha kwiminyaka emininzi eyadlulayo naniwaphupha nisawakhumbula.
Well, there was some part of you somewhere. Isn't that right? But you wouldn't remember something that you dreamed many years ago.
Kanye ngokungathi kwakukho inxalenye yenu kwindawo ethile ngaba kunjalo okanye ngeningawakhumbuli into ethile nayiphupha kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Now the man who sleeps sound, his subconscious is way back. He never gets to him.
Ngoku indoda elala yoyi ingqondo yayo yangaphansi ikude ayizi kuyo.
But a seer, his subconscious is not back there, neither is it here. It's right here.
Kodwa imboni ingqondo yayo yangaphansi ayikho phaya emva ingekho nalapha ilapha kanye.
He doesn't go to sleep. He's got his eyes open and he just sees.
Ayilali amehlo ayo avulekile iyabona nje.
Now that God give that man a place where he could sleep sound and not dream.
Ngoku lonto uThixo inika londoda indawo apho inokulala khona yoyi ingaphuphi.
God gave man the way to dream dreams.
UThixo anika umuntu indlela yokuphupha amaphupha.
I'd say dream me a dream, you couldn't do it.
Ndingathi mna phupha iphupha awunakuyenza lonto.
Then God puts in the church some apostles, prophets, gifts of healing. Is that right?
Kengoko uThixo ubeka ebandleni abanye babe ngabapostile abaprofeti isiphozo kuphilisa ingaba kunjalo. Bonke ngabo kugqibelelisa ibandla.
Paul said if you all speak with tongues and the unlearned comes in, won't he say you're all mad?
UPaulos wathi ukuba kungene ukuba nithetha ngelwimi nonke aze ongena kwazi angene akasayi kuthi niphambene nonke na.
But if one prophesies and reveals the secrets of the heart, won't they fall down and say, truly God is with you?
Kodwa ukuba othile yo prophetha atyhile imfihlelo zentliziyo akasayi kuthi awe phantsi athi ngenene uThixo unani.
Is that right?
Ngaba kunjalo?
Is that the gospel?
Ngaba ivangeli leyo?
Well, it wasn't that Jesus Christ yesterday?
Ke yayingengo Yesu Christu lo izolo.
Isn't he today?
Asinguye namhlanje?
You can believe him by speaking with tongues.
Ungakholwa kuye ngokuthetha ngelwimi.
You can believe him by the Holy Spirit.
Ungakholwa ngomoya oyingcwele.
But I believe him in the full measure that he is, the same Lord Jesus.
Kodwa ndikholwa kuye ngomlinganiselo ozeleyo wokuba unguye inkosi uYesu enye.
He's not dead. He rose from the dead and here tonight. Here at the platform now.
akafanga wavuka kwabafileyo kwaye ulapha ngokuhlwa nje apha eqongeni ngoku
and they need bless and help
kwaye wanganga sikelela ancede
I've never been in this country before
andizange nibe kwelizwe ngaphambili
as far as I know there's not a living soul that I can see before me that I know
kwaye ekwazini kwam akukho mphefumlo ophilayo ndakhe ndawubona phambi kwam ndiwaziyo bambalwa kakhulu apha eqongeni umzana uBozey ndiyamazi ndakhe ndayibona laa ndoda isecaleni kwakhe andiyikhumbuli igama layo kodwa nam umzalo na Lindsay mhlawumbi nje bathathu okanye bane balungiselela abahleli apha endibaziyo kwesakhiwo kodwa uThixo unazi nonke ngaba inyaniso leyo unazi nonke ngoku eli nenekazi limi apha uThixo ezulwini uyazi ukuba ndizange ndilibone ebomini bam ngokwazi kwam asazani nkosazana singabangazaniyo ngokugqibeleleyo
God knows her.
Kodwa uThixo uyalazi.
Now if Jesus is the same yesterday, today and forever, let's change the picture now.
Ngoku kuba uYesu sekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade masiguqule umfanekiso ngoku.
What he was yesterday when he was going to find out something about a woman. He said bring me a drink.
Into awayiyo izolo ngethuba uhamba waya kufumanisa into ethile malunga nomfazi wathi indiphendisele.
She said It's not customary for this to happen, Jews and so forth with the Samaritans.
What yena kuba akukhosi kweni kuba kwenzeke oku amaJuda nokunjalo namaSamaria.
But Jesus speaking to her a little while, he found just where her trouble was. Is that right?
Kodwa uYesu ethetha nalo kancinane ngelo thuba wafumanisa ukuba yayintoni nakanye inkathazo yalo ngaba kunjalo.
Now Jesus has risen from the dead, now is living in us tonight.
Ke ngoku uYesu uvukile kwabafileyo ngoku kwaye uphila ngaphakathi kuthi ngokuhlwa nje.
A little while the world sees me no more, yet you shall see me, for I.
Kusaya kuba mzuzwana ihlabathi lingabisandibona, ke nina niyakundibona kuba mna.
As a personal pronoun.
Mna isimela bizo somntu eso.
I will be with you, even in you, to the end of the world.
Ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheliseni kwehlabathi. Ngoku inyaniso evangeli.
You might not have read it that way or thought of it that way, but that's the way it's written in the Bible.
Usenokuba wakhe wayifunda ngolo hlobo kanye wayicinga ngalo ndlela, kodwa yindlela ebhalwe ngayo eBhayibhileni leyo.
Your theology might have bypassed it somewhere, but that's the way it's written in the Bible.
Ukuba imfundo eza kwalizi isenokuba yayidlula kwindawo ethile, kodwa leyo yindlela ebhalwe ngayo eBhayibhileni.
I will be with you even in you to the end of the world.
Ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi.
Now, you know I'm waiting for something that is true.
Ngoku uyazi ukuba ndilinde into ethile inyaniso leyo.
It's the angel of the Lord. That's true.
Yingelosi yenkosi inyaniso leyo. Ndilinde nje ndingenakunceda kangako ndinokuba nako kanye njengabanye nabani na apha kuni.
And I'm here perhaps with critics sitting here.
Kwaye ndilapha mhlawumbi kukho abagxeki abahleli apha.
How many ever seen this picture in one of my meetings to see where the scientific taking this picture of a great light? It comes in, you can watch it.
Bangapha bakhe bawubona umfanekiso wayo abayaziyo ngenkonzo baza babona apho wathanyathwa khona ngokwenzululwazi umfanekiso wayo okwakukhanya kukhulu kungenayo nize nikukhangele.
Yes, many of you.
Ewa baninzi, ngabaninzi benu.
Oh, thousands of copies have been sold and so forth.
Oh, amawaka ukuthelwe kwawo athi athengiswa njalo njalo.
The Douglas Studios in Houston, Texas has it for George J. Lacey, one of the best in the research in America, taken and examined everything to see it wasn't double exposure or something.
I Douglas Studio in Houston, Texas, inawo apho George J. Lacey oyena ngoyena ungcono kuphando lwaseMelika wawuthabathwa uxilonga nayo yonke into ukubona ukuba yayingekho kudubula phinda-phinde nayo na xa okanye into ethile.
Jesus Christ has vindicated himself as being the same yesterday, today, and forever.
Kwaye uYesu Kristu wazingqinela njengokwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
Of course I wait for him.
Ngoku kakade ndilindele yena.
Whether he will help me tonight, I do not know.
Noba uya kundinceda nangokuhlwa nje andazi.
And if I have said anything boastfully or anything that's said out of the way, may God forgive me.
Kwayokuba ndithetha nantoni na ngokukhayisa okanye nantoni na endiyithethe ingekho ndleleni wanga uThixo angandixolela.
I wouldn't mean to do it.
Andinakuzimisela kwenza loo nto.
I only mean with humbleness of heart to represent Jesus Christ. He's listening to me now.
Ndizimisele kuphela ngokuthobeka kwentliziyo ukululamela uYesu Kristu ondiphulaphuleyo ngoku.
And may his mercy be here tonight.
Kwayanga inceba yakhe ingalapha ngokuhlwa nje.
Then I've spoken things and I've been his word. May he come and help us with my prayer.
Ekube ndizithethile ezinto ndibe ndiselizwini lakhe wanga ngeza ndincede ngomthandazo wam lowo.
And now, is the organ is here somewhere?
Ke ngoku ingaba umdlali organ ukho kundawo ethile?
If she will slowly, please, real low, the song only believe.
Ukuba nganako ngokuthe chu ancede ngokuthe chu kakhulu iculo ukholwa kuphela.
Then everybody please be in a mood of prayer if you will.
As wonke umuntu ancede abe kwimoya omthandazo kubani nganako.
You don't have to die your head bless your ass.
Awumele ukuyigoba inhloko yakho ngaphandle kokuba uceliwe ukuba wenze njalo.
Now in the prayer line, you're just coming. What be if he rebukes you, you must, it'll be the truth.
Ngoku kumgca ukuthandazela nina nizayo kuthini ukuba uya kukhalimela umelwe ukuya kuba inyaniso.
If it is, you must be willing to stand it.
Ukuba iyo umelwe ukuba ube ngovumayo ukuyimela.
In the audience anywhere, if he says, you must know it's not me, it's him.
Esihlweleni naphina ukuba uthethile zenazi ukuba sindim nguye.
And go make it right.
Nihambe niyokulungisa.
The first thing you can do before you can find a cure, you've got to find the cause before you can find a cure.
Into yokuqala unokuyenza phambi kokuba ube unokufumana unyango, umele ukufumana unobangela phambi kokuba ufumane ukunyangeka.
You go to a doctor if you're sick and upset and he gives you an aspirin, he's not a good doctor. He's trying to get rid of you.
Ukuba unogqirha, ugula, uhluphekile, aze akunike iipilisi zentlungu, akangogqirha olungileyo, uzama nje ukukususa emagxeni.
If he's a good doctor, he'll diagnose the case, so he finds the trouble and then start working from there.
Ukuba ngugqirha olungileyo uyakuxilonga imeko ade afumanise ukuba yintoni nenkathazo aze qalise ukusebenza ngokusukela apho.
That's the same thing we have to do here.
Kuyinto enye ke esikholwa kuyenza apha.
If an evil spirit, if there's unconfessed sin or something, or some out of the will of God.
Ukuba umoya ongcoleyo ukuba kukho isono esingavunywanga okanye into ethile okanye into ethile ephumileyo kwintando kaThixo.
You can anoint them all night long and cry and scream and do all you wish to, that demons stay right there.
Ungabathambisa ubusuku bonke ulile ukhale wenze konke onqwenela ukwenza la demoni iyakuhlala kanye apho. Injalo loo nto inelungelo lokwenza njalo. Kodwa nantso into omele kukuyibeka esweni. UThixo ebeke isiqalekiso kumntu othile ngesizathu esithile ngoko uyafika ususe ungena enkathazweni njengokuba wenzayo uMoses injalo loo nto. Ulapha umoya oyingcwele.
Now in the name of Jesus Christ, the Son of God, I take every person in here under my control for God's glory.
Ngoku egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo ndithabathela wonke umntu olapha phantsi kolawulo lwam ndisenzela uzuko lukaThixo. Ngoku ndifuna ukuthetha nawe umzuzu nje dade. Uyaphawula ukuba kukho into ethile eyenzekayo kakade. Yabona, yabona isandula kwenzeka khona ngoku. Ngoku kuba inyaniso leyo ubonisa abantu ngokuphakamisa isandla sakho injalo loo nto yabona. Ilonto bubukho bakhe obo injalo loo nto yabona.
I'm a stranger to you, never seen you in my life.
Ngoku mna ndazani nawe ndingazange ndikubone ebomini bam.
Now if the Holy Spirit that I have spoke of Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Ke ngoku uba umoya oyingcwele ndithethe ngawo kaYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje nangona phakade.
If I have truly witnessed that to the people and declare it to be the truth, and he is the same, then he will reveal to me something to you that would help you to believe.
Ukuba ngenene ndinqinile ebantwini ukuqondakalisa oko kuba kwinyaniso, abe yena esekwanguye ngoko uyakutyhila into ethile kum kuwe eya kuthi kuncede ukuba ukholwe kuyo.
If you're not what you have need of, well, but he does.
Ukuba ulapha ndazi uba uswele ntoni na nokuba kodwa yena uyazi.
Now, if God will permit that, would you accept your healing and or whatever it is you want, finance or whatever it is you're here to speak in power to ask him about?
Ngoku ukuba uThixo uyakuyivumela loo nto ungayamkela impiliso yakho okanye nokuba intoni na oyifunayo ezezimali okanye nokuba intoni na olapha oze ukufuna yona kuye.
Domestic troubles, whatever it might be, whatever it is, he'll know and he'll be able to let me know. Is that right?
Okanye inkathazo zasekuhlaleni nokuba ungayintoni na nokuba intoni na uyakwazi kwaye uyakuba nako ukundazisa ingaba kunjalo.
That would make him the same as he talked to the woman at the well.
Kwaye oko kungamenza ukuba abe kwangulowo wathetha nalaa mfazi equleni.
Now I'm only talking to you like he did to contact your spirit.
Ngoku ndithetha nawe nje kuphela njengokuba yena wenzayo ukuze ndihlangane nomoya wakho.
And I see you moving from me.
Kwaye ndiyakubona wahamba usimka kum.
You've had a great crash of some sort.
Wafumana ndibona umkhlithana okukhulu kuhlobo oluthile.
It's an accident.
Yingozi.
It was a car wreck.
Kwaye wena yayikunkhlitheka kwemoto.
And you were thrown in the air like that.
Was wajuleka emoyeni ngolu hlobo.
And it's strange here, someone in your neck has caused a cancer to come into your neck.
Yaze loo nto yamqhuna kwindawo ethile entanyeni yakho yaze yabanga umhlaza ukuba ube sentanyeni kuwe. Uluhlobo lo mntu ofundisayo isibhalo. Kwaye uyakholwa ukuba uYesu Kristu uyakuphilisa.
Father God, in the name of thy Son, Jesus Christ, on the authority of God's word by a dying woman, I ask this evil thing to leave her.
Bawo Thixo egameni lonyana wakho uYesu Kristu ngegunya lelizwi likaThixo nomfazi ofayo ndicela ukuba le nto ingcoleyo imke kuye.
Satan, you are exposed. So come out of the woman as the Church of the Living God calls for you to lead in the name of Jesus Christ. Amen.
Satana utyhiliwe ngoko phuma kulo mfazi njengokuba ibandla likaThixo ophilileyo liyalela ukuba uphume egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku dade umzuzu nje ndifuna ukuthetha nawe nje kuba uyazi ukuba imkile loo nto ngoku. Kuyakuhlala kunjalo uyabona ukuba unjani na umqala wakho ubetha. Kwaye lisukile lonke kuye igqithi lisukile emqaleni wakhe. Kwaye uThixo akusikelele hamba indlela yakho ngoku ube nombulelo onwabe uvuye kwaye ube. Ngoku yiba nokholo nje kwinkosi uYesu.
Make him in your center of your thought right now, the Lord Jesus, as you think on these things.
Menze kweyakho esisikithini sengcinga yakho khona ngoku inkosi uYesu njengoba ucinga ngezi zinto.
While they were thinking on these things, they were one accord.
Bathi besacinga ngezi zinto babe mxhelo omnye.
Remember Jesus the same yesterday, today, and forever. He is the same today.
Kumbula uYesu isekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade usekwa nguye namhlanje.
Now have faith. Watch this way, audience, and believe with all your heart and give me your undivided attention.
Ngoku yibani nokholo khangelani ngapha zihlwele nikholwe ngentliziyo yenu yonke nize nindihoye ngokupheleleyo.
Be in prayer.
Yibani semthandazweni.
Keep faith in God.
Nani ukholo kuThixo.
Now, I believe this is the lady. Is this the patient?
Yeah.
Ngoku ndiyakholwa ukuba leli nenekazi ngaba sesisigulana.
Now, come near, sister.
Kulungile, sondela dade.
Of course, that won't hurt you now. That's just his presence. It's your conscience of.
Kakade oko akusayi kwenzakalisa ngoku kona bubukho nje bakhe yabona loo nto uqaphela ukuba yikho.
Then I, an audience, I'm, I, I'm your brother. This is not psychology. I felt that coming from the audience.
Funda ngqondo. Ndive into enjalo ivela ezihlweleni.
It isn't. It's Almighty God. Yeah.
Asikuko nguThixo onamandla onke. Yabona.
It's not psychology. No, it isn't.
Asikuko kufunda ngqondo. Hayi, asikuko.
Now, don't do that.
Ngoku musani kuyenza loo nto.
Just think of being the Lord Jesus. In one accord.
Ingani njengokuba inkosi uYesu yabona ngamxhela omnye.
Now, sister, I just want to speak with you just a moment.
Ngoku dade ndifuna nje ukuthetha nawe okomzuzwana nje.
We're strangers, I suppose.
Asazani, ndiyakholwa.
But Jesus Christ knows the both of us.
Kodwa uYesu Kristu uyasazi sobabini.
This is our first time meeting on earth.
Kwaye eli litye lethu lokuqala sibonana emhlabeni.
But he knows you and he's fed you all your life.
Kwaye yena uyakwazi kwaye wakondla bonke ubomi bakho.
And he knows me.
Yaye uyandazi.
And if I'm your brother, and by his grace, by divine gift, that I had nothing to do with the coming.
Ke mna mzalwane wakho. Yaye ngobabalo lwakhe nangesipho esingcwele ebendingenanto yakwenza nokuza kwazo.
I was born a little baby. The first thing I can remember was the vision.
Ekuzalweni kwam ndilusana oluncinane into yokuqala endinokuyikhumbula engumbono.
Now, I want you to look this way just a moment.
Ngoku ndifuna ukuba ukhangele ngapha komzuzwana nje.
Of course you're sick.
Kakade uyagula.
And you're suffering with a condition it's a dark spirit around, it's death.
Kwaye ubulaleka imeko ye ngumoya onethinzi okujikelezileyo kukufa.
And it's a form of cancer.
Kwaye kukimoya omhlaza.
And the cancer is located on the breast.
Umhlaza lo usebeleni.
And you're seeing you're examined by someone strong.
Kwaye undibona ukuba uxilongwe ngumntu othile onamandla.
You got a ruptured condition.
Kwaye unento eliqhubu.
And the rupture is in the bowel.
Yeah, olo qhubu lisezibilinini.
And you have a stomach trouble also.
Yaye ukhathazwa sisisu kananjalo.
A severe heart trouble, it calls you fainting.
Nenkathazo enzima yenhliziyo ekubangele ukuba ujube.
Here a few days ago, you're sitting sideways on the side of a bed and nearly passed out looking towards your window.
Apha kwintsuku ezimbalwa ezidluleyo ubuhlele emacaleni phezu kwecala lebhedi waze waphantsi wacinyelwa zizibane ukhangele ngasefestileni.
Are those things the truth?
Ingaba ziinyaniso ezo zinto?
That was true.
All true.
Loo nto ibiyinyaniso.
Whatever it was, course, it's gone from me.
Ke nokuba yintoni na ibiyiyo kakade imkile kuwe.
But what do you think that was that knows your life?
Kodwa ucinga ukuba ibiyintoni leyazi ubomi bakho.
Was it Jesus Christ?
Ibingu Yesu Kristu.
Do you accept it to be that?
Uyamkela ngokuba ibiyilonto.
Thank you.
Enkosi.
You're willing, you know that something supernatural is here.
Uyathanda, uyazi ukuba into ethile yamandla ngaphezu kwendalo ilapha.
And if you believe it to be the Lord Jesus as I have preached it out of the word.
Kwaye ukuba uyakholwa kuyo ukuba inkosi uYesu njengokuba ndiyishumayele ngokuphuma elizwini.
And you believe it to be the Lord Jesus.
Yes, sir.
Ube ukholwa ukuba inkosi uYesu.
I know there's a dark spirit here hanging at you yet. It's something very serious.
Ndiyazi ukuba kukho umoya olithinzi ndiwubona usajinga kuwe into ethile kwimeko embi kakhulu.
Say, I see you. Your name is Eva.
Yes.
Uthi ndiyakubona igama lakho ngu-Eva.
And your last name is York.
Yes.
Yaye ifani nguYork.
And you live in this city.
Yaye uhlala kwesi sixeko.
Yes.
And your house number is 61363.
Inombolo yendlu yakho ngamashukulu mathandathu aneshumi lesithathu kwisitalato sesithandathu.
Is that right?
Injalo loo nto.
You're going home to be well.
Uyagoduka usiya kuphila. Egameni lika Yesu Kristu wanganga hamba aphiliswe. uThixo akusikelele. Hamba vuya onwabe ukholwa kwiNkosi uYesu Kristu. Iba nokholo nje, musa kuthandabuza.
The scripture has said, go ye and sin no more, unless the worst thing come upon you.
Isibhalo sesitshilo ukuthi hamba ungabuye wone hleze uhlelwe into embi kunale.
Sin is unbelief.
Isono kungakholwa.
Sin is not drinking, smoking, gambling. That's attributes of sin.
Isono asikokusela ukutshaya ukudlala amaqashiso ezo sizibonakalaliso zesono.
You do that because you believe not.
Uyazenza ngenxa yokuba ukholwa.
Jesus said, go and sin or disbelieve no more, or worse things will come upon you.
Uyesu wathi hamba ungabuye one okanye ungakholwa kwakhona okanye uyakuhlelwa izinto ezimbi kunezo.
Have faith in God.
Iba nokholo kuThixo. Kholwa kuye ngenhliziyo yakho yonke.
I see the light following that woman yet. Just that her just left.
Ndibona ukukhanya kulandla lamfazi nangoku kukho nje kuba ngilowa besandula kumka.
Hanging by a colored person there.
Kujinga phezu komuntu onsundu phaya.
Yes, the lady there with that gallbladder and rupture.
Ewela nenekazi liphaya linesinyine qhubu.
You believe the Lord Jesus make you well, lady? Sitting there, that white thing around your neck?
Uyakholwa ukuba iNkosi uYesu uyakuphilisa nenekazi lihleli phaya linalaa nto imhlophe ejijelwe entanyeni yakho.
If you believe it with all your heart, you may raise up and claim your healing and be made well in the name of the Lord Jesus.
Ukuba uyakholwa eloo nto ngentliziyo yakho yonke, ungaphakama ubange impiliso yakho uze uphiliswe egameni leNkosi uYesu.
God bless you.
UThixo akusikelele.
Have faith in God.
Iba nokukholwa kuThixo.
Does thou believe?
Uyakholwa.
You have a rupture, don't you, sir, sitting out there. Isn't that right?
Iqhubu lakho. Awukholwa mhlekazi uhleli phaya. Ingaba injalo loo nto?
You're sitting there praying, Lord, have that man speak to me.
Ubuhleli apho uthandaza. Nkosi yenza ukuba laa ndoda ithethe nam.
Is that right? That's right, raise up your hand.
Ingaba kunjalo ukuba injalo loo nto, phakamisa isandla sakho.
Stand up on your feet. Your faith has healed you, brother. Go home. Jesus Christ makes you well.
Ima ngenyawo zakho, ukholo lwakho lukuncedile mzalwana, goduka uYesu Kristu uyakuphilisa.
The same Lord Jesus.
Isekwa iNkosi uYesu Kristu enye.
You don't need to be up here. You need to have faith.
Amen.
Awuswele kude ube lapha phezulu uswele ukuba ube nokholo.
Just believe God with all your heart and you shall have what you ask for.
Kholwa nje kuThixo ngenhliziyo yakho kwaye banako oko ukucelayo.
Jesus Christ will bring it to you if you will only believe.
UYesu Kristu uyakunika ukuba uyakholwa nje.
But you must have faith.
Kodwa umelwe ukuba ukholwe.
You must believe him with all your heart, and God will bring it to pass.
Umele kuba ukholwe kuye ngenhliziyo yakho yonke kwaye uThixo uyakukwenza kwenzeke.
The patient.
Isigulana.
Excuse me, sir.
Uxolo mhlekazi.
You believe with all your heart?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
You do.
Uyakholwa.
Now you're just a bit excited because of the presence of his being standing here.
Ngoku othukile kancinane ngenxa yobukho bobume bakhe obume apha.
And I believe you're from out of town.
Kwaye ndiyakholwa ukuba uvela ngaphandle kwale dolophu.
You come from the capital town, Richmond, Virginia.
Uvela kwindlu yepalamente nawe eRichmond, eVirginia.
You have a cancer. It's in your inside of your mouth and your jaw.
Unomhlaza ngaphakathi emlonyeni wakho emhlathini.
Is that right?
Ngaba kunjalo.
You want to go home and be well?
Uyafuna ugoduka uphile.
Accept Jesus as your healer.
Yamkela uYesu njengomphilisi wakho.
And in the name of Jesus Christ, may it leave the man. Glory to God.
Egameni likaYesu Kristu wanga ungayishiya le ndoda umke kuyo. Amen.
God bless you, dear.
UThixo akusikelele mhlekazi.
Go believing, having faith.
Hamba ukholwa, iba nokholo ngayo yonke.
What do you say?
Otini?
I know now that seeing him, you are becoming a young looking person. Much younger than what you are in my presence.
Yes, Ngoku. Ukuba ukubona wena uyakuba ngumuntu okhangeleka oselula ubamtsha kakhulu kunale nto uyiyo phambi kwam.
You are suffering with some sort of a headache.
Ukhathazwa luhlobo oluthile lwentloko ebuhlungu.
It's come many years ago, about 25 years ago, your headache started.
Kwaye ivela kwiminyaka emininzi eyadlulayo malunga namashumi abini anesihlanu iminyaka eyadlulayo iintlungu zentloko zakuqala.
It's been bothering you ever since.
Kwaye ibihleli ukuhlupha ukusukela ngoko.
You've been a great believer.
Ubulikholwa ngokukhulu.
And you have prayed for this hour that's standing here now.
Kwaye uye wayithandazele yure imi apha ngoku.
You said in prayer to God that if you could only get to me, that if I would pray that your headaches would cease.
Uchilo emthandazweni wakho kuThixo ukuthi kubanje ungafika kum ukuze ndibe nokuthandaza ezonkathazo zenhloko ziyakupheza. Ingaba zinyanze ezo zinto? Inyaniso leyo. Ngoko uvile oko uthethe loo nto ibingendim lowo ibililizwi lam nje. Ibizezo nokuba ibi yintoni na, ibi into ethile, ndikhumbula ndibona umntu osemtsha okanye into ethile. Ibi yindlela nje ekuthethwe ngayo apho. Ewe, indlela ibithethwe ngayo. Ngoku uyakholwa ukuba nguThixo oyenzileyo? Uyakholwa kuThixo? Ngoku uqinisekile ukuba uThixo ulapha?
Just a moment. I see something else.
Ogomzuzu nje, ndibona into ethile eyenye.
A young woman seems to be standing near him. It's a daughter.
Kukho umfazi oselula okhangeleka imi ecaleni kwakho yintombi yakho.
Yes, she was just fixing to go on a trip somewhere. You were going to see her, and she's from Indiana.
Kwaye ewe ubulungisela ukuthabatha uhambo oluya kwindawo ethile ubuza kuya kubona yona. Yona iseIndiana.
Richmond, Indiana, is where she lives.
Richmond, Indiana, kulapho ihlala khona.
And she, her husband is a minister.
Yaye yona umyeni wayo ungumlungiseleli.
And she has wrote you a letter, something telling you not to come because I was coming here.
Yaye ikubhalele incwadi into ethile ikuxela ukuba ungezi ngenxa yokuba bendisiza apha.
Is that right?
Ingaba kunjalo?
You're healed.
Uphilisiwe. Ungahamba indlela yakho uphilisiwe uThixo akusikelele dadi. Ngoku kholwa kuphela iba nokukholwa kuThixo. UYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Ke ngoku iba nokholo nje ukholwe. UThixo anisikelele bantu bantsundu nikhwazayo. Uhlala elungele ukunceda nokukholwa ukuze ancede abantu abasweleyo. Umzuzu nje. Umzuzu nje inenekazi ngoku ndibona umoya oyingcwele emi ekoneni. Uphezu kwenenekazi elintsundu. Likhangele ngapha belenze njalo kwaye liyathandaza. Linethumba elidumbayo kwaye elo thumba lisemqaleni walo. Liphakamise isandla salo. Uyamkela impiliso yakho nkosazana.
The lady's standing right behind you there.
shoulder.
The
shoulder. Is that right, lady?
Perfect
stand on your feet right now. The two ladies right there with the growth on the two color ladies.
Nino babini manga nyao konango kamanenkas mabini kanya paya anetumba ilkula amanenkas mabini anzundu.
Jesus Christ, you use your both if you go home within those walls for God's glory. Your faith has healed.
We Yesu Christ, you pili sano babini nga kodu ka nipile, nipile leo zukoluka tiko kolo luen lunu pili sile.
God bless you. Let's come.
Utiko anisigelele limkele.
Have faith in God.
Ibani no kolo kutiko.
Do not disbelieve, but believe that all things are possible for them that does believe. Amen.
Musani ungakholwa, kodwa kholwani kuba zonke izinto zinokwenzeka kwaba kholwayo. Amen.
My God, a faith bank in the building. It looks like real milk out of the building.
Bethu. Lolo njani ukholo luthe ndikwe sakhiwo kukhangeleka kukhangeleka kufana nobisi ngenene phezu kwaso sonke sakhiwo.
You are certainly in the Spirit of the Lord now. Anything could happen.
Ngenene nikumoya wenkosi ngoku. Nantoni na ingenzeka.
How do you do, lady?
Kunjani nkosazana?
Do you believe me to be God's prophet?
We are called ndim ukuba ndingumprofet kaThixo.
A prophet is a preacher.
Oh, okay. Nditeta kulungile. Umprofeti ngumshumayeli.
You don't expect me to be of the enemy. You expect me to be of God.
Awulindelanga ukuba ndibe ngotshaba. Ulindele ukuba ndibe ngokaThixo.
Is that the way you accept it?
Ingaba yiloo ndlela okwamkela ngayo oko?
Well, then I can help you.
Kulungile. Ngoko ndingakunceda.
Or he told me if I would get the people to believe me and be sincere when I prayed, that nothing would stand before the prayer.
Kuba undixele ukuba ndithe ndenza abantu bakholwa kum ndize ndinyaniseke xa ndithandaza kukho nto iya kumelana nemithandazo.
And now it isn't the I that helps, it's God that does the healing.
Kwaye ngoku asikokuba ndim oncedayo, nguThixo owenza impiliso.
I said they won't believe me.
Ndabuza ndathi abayokundikholelwa.
He said there will be two signs given to you, as was to the prophet Moses. In this the people will believe.
Wathi kuya kubakho imiqondiso emibini oya kuyinikwa njengokuba yayinjalo kumprofet Moses. Kulo abantu bayakukholwa.
And one of them was to reveal the secrets of the heart to the people to them.
Omnye wawo yayikutyhilwa kweemfihlelo zentliziyo zabantu kubo.
Now you're not here for yourself.
Ngoku awukho apha uzele isiqu sakho.
Although you're nervous and run down, but it's been caused by a disease of this child.
Nakubeni upatupatu tubekile, kodwa oko kubangwe sisifo salo mntwana.
This child here is suffering. It's been turned down to the doctors to die. It's leukemia.
Lo mntwana lo uyabulaleka. Ujikiwe ngogqirha ukuba afe unesifo segazi.
Isn't that right?
Ayinjalongo loo nto.
You brought the child from out of town.
Uzise lo mntwana usuka ngaphandle kwale dolophu.
You travel coming from the west, coming east, you have come.
Uhambile usiza uvela ngasentshona, usiza empuma uvela ngapho.
You come from a state that has mountains, it's Pennsylvania.
Ubuvela kwisixeko esinendaba kusePennsylvania.
And your city, I believe, is Chambersburg.
Kwaye isixeko sakuni ndiyakholwa iChambersburg.
Isn't that right?
Ayinjalo loo nto.
Bring the child to me.
Mzise kum lo mntwana.
Little sister here, the Lord Jesus was here. He laid hands upon you, and death would leave you, and you'd live.
Dade omncinane othandekayo, ukuba inkosi uYesu ibilapha ibiya kubeka izandla zayo phezu kwakho ukuze ukufa kumke kuwe kwaye ubuya kuphila.
Do you believe God is your servant?
Uyakholwa ukuba mna ndisisicaka sayo. Ngoko endaweni yayo ndibeka izandla zam kulo mntwana ndimsikelela. Ndicela ukuba idemoni iphume kulo mntwana ukuze ubombe ungene kulo mntwana. Uyaye uyakuphila.
Come out of the child, Satan.
Puma emntwaneni Satana.
By the authority of God's Bible with the divine gift ministered by an angel, I adjure thee to leave the child.
Ngegunya le Bible kaThixo ngesipho esingcwele salungiselwa ingelosi, ndiyakukhalimela ukuba uphume emntwaneni, phuma kuye. Amen. Uyakholwa ukuba uzawuphila ngoku angidlalo. UThixo akusikelele. Jika uphakamisele isandla sakho isihlwele ngoku. UThixo akusikelele. Intombazana encinane enokholo olumangalisayo, phila. UThixo akusikelele sithando, hamba uze undibhalele incwadi. Uyakholwa ukuba ndingumprofeti wakhe njengomkhonzi wakhe.
Do you believe that God is near in His Spirit in this which is now being done as of the Lord Jesus?
Uyakholwa ukuba uThixo ufuphi nomoya wakhe kube oku ngoku senzelwa inkosi uYesu.
Not me, I'm a man. Yeah.
Hayi mna ndingumntu, ewe.
If God will let me know what's wrong with you as a vindication, I am His prophet standing here revealing the truth.
Ukuba uThixo uyangindenza ndazi ukuba yintoni ekuhluphayo njengokungqina. Ukuba ndingumprofeti wakhe emi apha etyhila inyaniso. Njengokuba watshoyo kulaa mfazi, hamba uye kubiza indoda yakho. Wathi yena andinayo. Wathi ubunawo emahlanu. Wathi ndiyabona ukuba ngumprofeti, yabona. Ndiyaqonda ukuba ungumprofeti.
Now that same spirit of his own, that Son of God, he promised to send it back in the form of the Holy Ghost that would be with us and dwell with us to the end of the world.
Ngoku lo moya mnye wawuphezu konyana kaThixo wathembisa ukuthumela ukuyimoka moya oyingcwele oya kuba kunye nathi uhlale nathi kude kube sekupheleni kwehlabathi.
You believe it?
Uyakholwa yiloo nto?
And he can know your troubles now, can't he?
Kwaye unokuzazi iinkathazo zakho ngoku, akanako?
You got heart trouble.
Unenkathazo yentliziyo.
Is that right?
Ngaba kunjalo.
Every person heart trouble stand in your feet.
Wonke umntu onenkathazo yentliziyo imani ngenyawo.
You can be healed right now, matter what it is, of the heart trouble.
Ndingaphiliswa kanye ngoku akunamsebenzi nokuba into na abanenkathazo yentliziyo.
Lord God, thou knowest our strength and how feeble we are and how weak.
Nkosi Thixo, wena uyawazi amandla ethu nokuba sityhafe kangakanani na nendlela esikuthathaka ngayo. Kwaye kodwa Nkosi, siyazi ukuba wena womelele kangakanani na. Ke inkathazo yentliziyo into ethile ogqirha abangenakwenza nto ngayo. Kodwa Nkosi, ngubani owenza intliziyo? Nguwe owayenzayo. Kwaye ngoku ndikhalimela loo mandla edemoni abambe aba bantu ngenkathazo yentliziyo. Yanga ingaphuma kumntu ngamnye kubo egameni likaYesu Kristu. Amen. UThixo akusikelele dade, ndifuna nje ukuthetha into ethile kuwe. Uziva hlukile ngoku nokuba ubuziva ixesha elide kakhulu, ubungaziva njalo.
I told the people, no, there's a real dark spirit. You had bad stuff when you lay down.
Ngoku ukuze abantu bazi kukho umoya onethinzi elingqingqwa obunokubaleka ukubi ulele phantsi yiloo nto.
And now it's gone from you. You're healed.
Ngoku umkile kuwe, uphilisiwe. Ungahamba nje uphilile.
Have faith in God, please. Everyone, with one accord, have faith.
Iba nokholwa kuThixo, ncedani. Wonke ubani ngamxhela omnye, iba nokholwa.
How do you do, sir?
Kunjani, mhlekazi?
All right, us being strangers one to another, but the Lord Jesus knows us both. Is that right?
Kulungile, thina singazani omnye nomnye, kodwa inkosi Yesu iyasazi sobabini, ngaba kunjalo.
God in the heaven who created the heavens and earth dwells in Jesus Christ, promised to return again in us. And what he done, we do also.
uThixo ezulu wadala amazulu nomhlaba wahlala kuYesu Kristu wathembisa ukubuya kwakhona engaphakathi kuthi kwaye oko wakwenzayo siyakukwenza.
You believe me to be his prophet?
Uyakholwa kum ukuba ndingumprofeti wakhe?
The reason I say that, the angel of the Lord told me to get the people to believe you.
Isizathu sokuba ndiyithethe loo nto ingelosi yenkosi yandixelela ukuba yenza abantu bakholwe kuwe.
And if they won't believe you, then you'll know the very secrets of the heart and they'll have to believe it then.
Kwaye ukuba bayakukholwa kuwe ngoko uyakwazi kwaye imfihlelo zentliziyo yabo kwaye kunyanzelekile ukuba bakholwe yiloo nto ngoko.
But you do believe me.
Kodwa uyakholwa ndim.
And besides the reason you do believe me, you are a minister of the gospel yourself.
Kwaye ngaphandle koko isizathu sokuba ube uyakholwa kum ungumlungiselelo wevangeli kwawena.
And you're here for a good cause. You're not sick.
Kwaye ulapha ngenxa yento elungileyo awuguli.
You're in need and you want an old-fashioned revival breaking your community.
Where's the left?
Uswele ukuthile kwaye ufuna uhlobo lwakudala lwemvuselelo ukuba iqhabhuke kubantu bako wenu nantso into othandazela yona. Wonke umuntu kuthi ofuna oko masiphakame ngenxa imvuselelo yohlobo lwakudala. Thixo onamandla onke wadala amazulu nomhlaba ndiyacela ukuba wonke amandla edemona ngaphakathi kwesakhiwo abe nokwaphulwa amandla kaYesu Kristu abonakalaliswe. Kosi sibuthathaka kodwa asoyiswanga. Satana ndiyakuthethela egameni lenkosi uYesu Kristu phuma kwaba bantu. Mani ngenyawo ninabantu baziqhwala niphume kwizitulo ezinamavili mnikeni ukubongwa nonke ngabanye.